Baby, wanga wa pavilion. Mabos mako pa sa jeterian. Chakwa jesi kwiki je darling si kuwan. Chakwa chochote upo mnadan. Tell me baby what you see, what you need. Na kamo na nipenda me, let's see. Najikuta na itika Nimeridhika ndage mjanja umenishika Itunze fly yangu sawa kukasirika
New song.